nivumilivumie. Nimechoka mimi sana. Natamani tamani ye. Natamani niwe kama wengine, wenye viatu poa kama wale. Natamani uzima wa milele, nazo dhambi nyingi kama mche. Pande mbili zilimshinda fisi ye. Na ndio manake akapasuka msamba tama tama. Sikiza usisikize awali mwengu watakupoteza.